opo yo kalelawa banajipe bataliman banayango bali nyamyanto banayango bali jikwalete le mbonge moti nyajipe matato kite bata kapotwe le 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 le